Yingakho bengicela ubuye. Bengicela ubuye. Songkhayisela indlela yami. Yingakho bengicela ubuye. Bengicela ubuye. Songkhayisela indlela yami. Ingakho bengicela ubuye.